Adultery is a sin, but here it is something different.
Zina ni dhambi, lakini kwenye andiko hili anaongelea kitu kingine tofauti.
Even if you are not fallen into adultery, if you love the world, you are an adulteress in the sight of God.
Kama hujaanguka kwenye zina hii ya kimwili na mwanamke au na mwanaume, kama wewe unaupenda ulimwengu, wewe ni mzinzi.
Hallelujah.
Hallelujah.
Once we love the world, once we loved the world and love,
mara tu ukiupenda ulimwengu,
the world, the flesh was our husband.
Tayari ulimwengu ule unageuka kuwa mume wako.
We were pleasing the flesh earlier in our life.
Kabla hatujaokoka tuliupendeza ulimwengu katika maisha yetu.
But when we are born again,
lakini tunapookoka,
we are dead to the sin.
Tunakuwa wafu kwa mambo ya dhambi.
Then now flesh is not my husband.
Kwa hiyo sasa ulimwengu haui tena mume wako.
When I'm born again,
ninapozaliwa mara ya pili,
I have finished all my relationship with the old flesh.
Ninavunja mahusiano yangu yote na ulimwengu wa kale.
Hallelujah.
Hallelujah.
And now I am a new creation.
Na sasa ni kiumbe kipya.
This new creation has married Jesus Christ.
Sasa huyu kiumbe kipya ameolewa na Yesu Kristo.
Old Saju married flesh.
Yes.
Old Saju married flesh. Old Saju.
Yeah.
Married the flesh.
Saju yule wa zamani yeye aliolewa na mtu wa ulimwengu.
The flesh was my husband.
Yani mwili ndio ulikuwa mume wake.
Me and my flesh, me and devil were living in one house, that is my body.
Yani mimi na ibilisi tulikuwa tunaishi pamoja. Kabla ya kuokoka ulikaa pamoja na shetani, mulikaa nyumba moja, chumba kimoja.
My body was my house.
Kwa hiyo mwili huu ulikuwa ndio nyumba. Okay, and let me emphasize this. Mnaelewa eh? Yani tunaposema mimi ni nani? Yani wewe, yani mtu wa ndani. Huu mwili juu hapa hauna shida. Sawa jamani? Lakini mtu wa ndani ndio mwenye tatizo. Sasa huu mwili unabeba mtu wa ndani. Sasa unapokuwa huna Mungu, wewe na ibilisi mtakaa nyumba moja, yani mwili huu utawabeba. Mnaelewa maana yake? Unaelewa eh? Yani wewe, yani mtu wako wa ndani akishampenda ibilisi, maana yake wewe na yeye ibilisi mko huko ndani. That's right.
Hallelujah.
Hallelujah.
But when I'm born again, my old self is dead.
Sasa ninapookoka yule mtu wa zamani wa asili anakufa.
Earlier my body was a house, my flesh and the flesh, the husband of the flesh, that is Satan, they were living together.
Kabla ya hapo mtu wangu wa zamani na ibilisi walikaa ndani yangu.
But now a new creation, the new Saju has come.
Lakini sasa Saju mpya amepatikana baada ya kuokoka.
That new Saju has married Jesus Christ.
Sasa huyo Saju mpya ameolewa na Yesu Kristo.
But now again I am living in the same house, my body.
Na bado sasa tena kwa mara hii ya pili baada ya Saju mpya kuokoka ninakaa ndani ya nyumba hii hii, yani mwili wangu.
The house is the same but inhabitants are different.
Nyumba ni ile ile lakini wakaaji wako tofauti.
You understand my friends?
Naelewa eh?
Now Jesus is my husband.
Sasa Yesu ndio mume wangu.
But the flesh or Satan is a very indecent fellow. Satan is an indecent fellow. He is not decent.
Yeah. Like shetani kumbuka sio mwadilifu, sio mwadilifu.
So me and my husband Jesus living in my body, because now my body is, it belongs to Jesus Christ.
Sasa hivi Saju mpya pamoja na mume wangu Yesu tunakaa ndani humo, maana sasa mimi ni kiumbe kipya.
Now the owner of my body, owner of my house, it is Mr. Saju. The mister of my body, it is Jesus.
Sasa mumiliki, the owner.
The owner of my body.
Mumiliki, mwenye mwili huu ni Saju. Lakini, bwana wa mwili huu ni Yesu Kristo.
Hallelujah.
Lakini, yani mwili huu ni wa kwangu. Lakini, anayemiliki na kuongoza ni nani? Yesu.
The mister of my body, it is Jesus Christ. The mister.
Kwa hiyo, Bwana wa nyumba yangu ni Yesu mwenyewe.
Hallelujah.
Hallelujah.
But you know, the world, the flesh, and the devil will come and, you know, call me. Come, we will have love.
Lakini kitakacho tokea ni kwamba ulimwengu halafu na mwili mtu yule wa zamani, yule mtu wa kale na ibilisi watakuja na kusema njo, 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 njo.
Your husband is in the house.
Mume wako yuko ndani, nyumbani humo ndani, yani Yesu.
But these indecent fellows, the world, the flesh, and the devil is coming and, you know, enticing me. Come on, we'll make love.
Lakini huyu jamaa huyu asiye na akili wala busara ibilisi atakuja bila aibu, huku anajua mume huko ndani, ataanza kukukwaruza kwaruza. Njo, njo, nataka ni kuonyeshe kitu, nataka ni kuonyeshe kitu.
And if I am looking at Jesus, oh, Jesus is there. I am opening the back door for these people.
Sasa kama nitaangalia, yes, kweli Yesu yupo, lakini bado nikafungua macho yangu na kuangalia hii sauti inayotoka huku pembeni.
What you will call me?
Utaniitaje mimi? Ambaye Yesu yuko hapa mume wangu, halafu ibilisi anakuja kwa nje, anaanza kuongea ongea, halafu badala ya endelea kumwangalia Yesu, sasa macho yangu yanaangalia huyu mtu wa nje. Utaniitaje mimi?
If I'm opening the back door of my house for the world, what you will call me?
Kama ninafungua mlango wangu wa nyuma ya nyumba kwa ajili ya ulimwengu kuingia, utaniitaje mimi?
When Jesus, my husband, is inside the house.
Wakati Yesu mume wangu yuko ndani ya nyumba, halafu nafungua mlango wa nje kwa ajili ya ulimwengu kuingia, utaniitaje mimi?
What you will call me?
Utaniitaje?
An adulteress.
Lazima utaniita mzinzi.
Am I right?
Je, ni sawa?
That is why James calls the people of the church who love the world adulteresses.
Ndio maana hapa Yakobo anawaita wale watu walioupenda ulimwengu, watu wa kanisa ambao wameupenda ulimwengu, ni wazinzi.
I have given my body as a house for my husband,
Nimeitoa mwili wangu kama nyumba kwa ajili ya mume wangu Yesu Kristo.
I will never love the world again.
Sitaupenda ulimwengu kamwe.
I never want to become an adulteress.
Sitaki kuwa mzinzi tena.
I want to keep my love for my Jesus and Jesus alone.
Ninataka pendo langu kwa Yesu na kwa Yesu peke yake.
When the world is knocking at the back door of my body,
ulimwengu hauwezi kuingia kwa mlango wa nyuma wa mwili wangu.
When the lust of the flesh is knocking at the back door of my body,
wakati tamaa za mwili zinapiga hodi kupitia mlango wa nyuma wa mwili wangu.
When the devil is knocking at the back door of my body,
wakati shetani ibilisi anajaribu kung'ata ng'ata na kukwaruza,
I will kick him out.
Nitampiga ondoke.
Hallelujah.
Hallelujah.
I will kick him out.
Nitampiga ondoke.
Because I do not want to commit adultery.
Kwa sababu sitaki nifanyike mwasherati.
I'm not an adulterer.
Si mimi sio mzinzi.
I have one husband.
Ninaye mume.
That is Jesus Christ.
Ni Yesu Kristo peke.
And Jesus alone.
Na ni Yesu tu.
I will not love the world.
Sitaipenda dunia kamwe.
I will not love the flesh.
Sitaipenda mwili tena, mambo ya mwili.
I will never allow anything of this world come to my body.
Sitaruhusu kitu chochote cha dunia hii kuingia ndani ya mwili wangu.
Hallelujah.
Hallelujah.
In the Old Testament, we see it in the breastplate of the high priest. It is written, "Holy unto the Lord."
Katika agano la kale, katika kisibao ambacho alivaa kuhani mkuu, paliandikwa mtakatifu, mtakatifu.
Hallelujah.
Hallelujah.
I have written that, inscribed that verse in my body. My body is holy unto the Lord.
Nimeandika kitu hicho katika mwili wangu. Mwili wangu ni mtakatifu, ni mtakatifu, ni mtakatifu.
Hallelujah.
Hallelujah.
In my telephone, I have written, it is holy unto the Lord.
Katika simu yangu, nimeandika, simu yangu ni takatifu kwa ajili ya Bwana.
In my laptop, I have written, it is holy unto the Lord.
katika kompyuta yangu ya mkononi laptop nimeandika ni takatifu kwa ajili ya Bwana.
In my house I have written it is holy unto the Lord.
Hata katika nyumba yangu nimeandika ni takatifu kwa Bwana.
I will never allow world to come into my body.
Sitaruhusu ulimwengu kamwe kuingia katika nyumba yangu.
I will never allow the world, the flesh, the devil to enter into my house.
Sitaruhusu ulimwengu wala mwele wala ibilisi kuingia katika nyumba yangu.
I am married to Jesus Christ.
Nimeolewa na Yesu Kristo.
The world has nothing to do with me.
Ulimwengu hauna nafasi katika maisha yangu.
I am married to Jesus Christ.
Nimeolewa na Yesu Kristo.
Flesh has nothing to do with me.
Mwili hauna kazi kwangu.
I am married to Jesus Christ.
Nimeolewa na Yesu Kristo.
Sin has nothing to do with me.
Dhambi haina kazi katika maisha yangu.
I am married to Jesus Christ.
Nimeolewa na Yesu Kristo.
The devil has nothing to do with me.
Shetani hana kazi kwangu.
Hallelujah.
Hallelujah.
I am holy unto the Lord.
Nimtakatifu mbele za Bwana.
Everybody say I am holy unto the Lord.
Kila mmoja sema nimtakatifu mbele za Bwana.
I am holy unto the Lord.
Nimtakatifu mbele za Bwana.
My house is holy unto the Lord.
Nyumba yangu ni takatifu mbele za Bwana.
Children, let us say that my telephone is holy unto the Lord.
Na wote tuseme simu yangu ni takatifu kwa Bwana.
Rukabala
shabakuparade sabuka. Preach it. Rapa se karabari ba 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 ba. Ebu tusimame.